zoo.
It's the kids, baby.
Oya sini matajiri, ganja kama tupo kwa male tumesha sizi. Tabu sana kuona mbele ni majangiri. Wapo nyuma situpo mbili makirikiri. Mwendo peku peku no shoes ya takanda mbili. Nina bonge la ndonga. Chungo usile tetarau.
Chungo 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 chungo.
Natiririka na vitonga. Situmi nguvu angalau. Nati hapa.
Yeah, 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 yeah.
Chungo 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 chungo.
Yeah, 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 yeah,
yeah,
yeah, yeah.
Nyaku nyaku mbebe, manyaku wa wakuzega.
Tunaves,
baka majuku.
Tunaves,
soda kanyo ikwenu.
Tunaves,
amademu wako yuko.
Tunaves,
yuwa yupo kwenye menu.
Tunaves,
baka majuku.
Tunaves,
soda kanyo ikwenu.
Tunaves,
amademu wako yuko.
Tunaves,
yuwa yupo kwenye menu. Tumebora benki, hakuna chako hapa kiombeki. Sura mbaya unajiona keki. Kibonge ukizima ubebeki. Mapema hii unaanzaje kulala? Acha mapepe. Abonge nimebaki mnyama asio mpweche. Nyaku nyaku mbebe, manyaku hawakosekani. Nyaku nyaku mbebe, manyaku hawakosekani.
Tunaves,
baka majuku.
Tunaves,
soda kanyo ikwenu.
Tunaves,
amademu wako yuko.
Tunaves,
yuwa yupo kwenye menu.
Tunaves,
baka majuku.
Tunaves,
soda kanyo ikwenu.
Tunaves,
amademu wako yuko.
Tunaves,
yuwa yupo kwenye menu.
Zombie.